Kazi mimi nakupenda sana wakati ule nilishindwa lopoka. Oh my lord, ni mzuri kivile naona bang like that. Uvumilivu umekushinda. Oh my lord, bora ungeniambia mapema, maana data na hicho kishuzi kimetoka. Oh my lord, kazi ya Mola huwa haina makosa. Stand up, sit down, turn around ma, you look good ma. Labda vile sikuwa na cheda nilikupenda nikasita, nilisi mtuwa story za la mujiri nimevita babarita. There's no doubt, kumbe naweza make it to kisilo, make it to kisilo, you see.